is the African music mix on the Voice of America.
From the Cape to Tangier and all points in between, take a musical journey on the African music mix.
Brothers going crazy, up in the world. Shelo ngasithe uzohamba yeke chelele na ayobuthi siphumeke uma e uzaphethe vibe really does the streets is buzzing take it easy guys it has drive by get to coco ha get to coco says we say get to coco ha get to coco says drive by get to coco ha get to coco says we say get to coco Mangfige miango diawa hiso. When I check the guest list, down on my bito. Biangmar, biangmar. Nomtano semya, hansipelilisho. Patunga wa, sinandisindo. Kena ngobuso, silindili puzo. Ay man, ay man. Mauplo mekonelo, uzo itona gancha. Yego bupa, chona bukas. Bonunu wozane, nizong tona pagati. Linga kalas, linga ngabas.
Who do you want to hear? Chances are you will on the African Music Mix on the Voice of America.
does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Looking for tunes? You've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Six of two, but the door keep a key to a two to do the room, but that is what you do. kama na kitu tunafani kama we una kitu panga mstari zigzag tu bado kwa kipa kitu tashika makofoni nyoshe ni mikono
Tunachadibu kuzima na dada wachawi Kama na kitu tunapari Chagua bega goma nzito Sikutoke puani Kitu puani Hili goma na kitu sina kitoto Na usi mwanzo na bado Mchezo kamili bada sekunde Chande chande mwanangu chande Siga mwono kondo skonde Na HSP mwana ngarunde Nifanyo baa mbaka subui Nikitoka hapo tungi tungi Chicha buang siji chambui Hili goma na kitu Wabitozi kwa lazako za msimu Kuja kwa dosu subutu Sisi msingi manelo yet Na kufanya vitu vejabu kama hivi Yowa kawaida yetu Chapo tushapigwa na sababu vencha Matatuza na ziki Lakini kwa salama na moja kama hii Kama tu filisiki Kitu gani tusipari Wakati masala zipo kwenye mstari Agiza vyepe Nyama choma Bia na kombe kari Mwiro jengo matofari Goma na kitu Tunabari Nisila kumindani kumida tunaiga lodi Hiki nikizazi chaolo kutoka CMK Kwa mana nyangina tunapiga Gongo Hoji Nifunge mikono Miguru ndekeze Oh nigadi pekodi Apo awali mulondo na chekesha Wakati ojuri kwa tifikesha Kupuni style Kwa diga mashali njani kama machizi Wakati sita mafanikio ni kukoma kicho na vidi Ona sasa Tunafanya mambo kama Amit na LOP Au DJ Nero na ZD Tunatesi kwa laze Tumono hiva jinyongi Ejo Tumekosha kama chechanari Come and join to the party Ulite CMK Kichangani Tekuni mambu natali Masala hoto mekubali Kama situ na kipaji songekewa Na tunakamua misi na kibogolo Badatari za kutafuna Kipofu kona njia, aminia Kama cha mchupa wala nduke Hili siku tuko mbali na machuako nasi tukumbuke Kama kuna SP na KP Zigzag crew, huu ni mdoka lakini akili za kitu Napata kwa masada doidi, akadibike kitu Sindu watu wa kitu, tukizika mada tunalikita kitikilea Huku masela akiagiza Laga supu, nyama choma kuku Mabitazi wote mkuku Ina steli pongezi, kwa kazi ngumu tunafanya kushi ends Sindu wa chumia juwa, tunatagemea kulia givulini Na kwa leoto ni maneli ya sugu Tata tunatua bule, dozi za kunini Na joe nye loza kwa abe mnaona tali Mkiona masada di tunapali Lakini mamivu akizidi Pasha ushodo daftari Daftari
Kuma na kitu tunapali Kama we una kitu panga mstari Zigzag tu bado toa kipa kitu Atuto nudi kumatata tisha wajuku Kuma na kitu tunapali Kama we una kitu panga mstari Zigzag tu bado toa kipa kitu Tashika makofoni nyoshe ni mikono
Yo, mambo ya pouku, uwanda upo uku, uku loda tu FP na KP kwa Amit, tumedivinjali, afagiriwi mtuku Amit anachotari kazi, MC kama unaweza njotu pali Mambo bulundani, akina mbonde genu macho tuku Huku atutaki ushaidi uku, uku wawili tu FP na KP, tukikutana kialibiki kitu Kama mati na zembwela, apa kicheko tu, kama kawaida Ndo mana Utake, lazima ukubali Wajinga wajinga tunawapilisha Wana ukubali, wanazidi kunyoka Goma na kiutu zima Mambo ya makula, malumbu Nipocho pocho, tunajipakulia Zigzag, zig, tunacheka tu sasa Bada ya kazi ngumu, tunajipongeza Waita, lete tatu tatu kama tulivyo Goma na kiutu zima Kitikilef, mambo ya kuningiriza mkuu Zinatoka tu, blue blue kama Tunajua musio tupenda Mutanuna sana Wanafiki mutasema sana Kwani macho ya chula Haya mzuri tembo kunywa maji Tulipotokea muliona tunacheza Sasa nema tunatesa Tunapeta moja moto moja baridi Tunatwanga tumpaka asubuhi Ukileta jeuli ukichonga Haturushi kumi unapigwa na blue moja Unatulia au sio masera Ndo tunavotumia Kama una kitu usiwe mzito kuomba Sawa panga mstari Sio sili Mambo hasarani Aina kumwaka badilani Moja moto moja baridi Tunafinya tumpaka subuhi Kwa wasa Ziki asuijui Ziki nini kwani Kama ziki mdudu kwa nini asuliwe Kama ziki mtu kwa nini asikamatwe Yani mambo safi Kama unabisha Joe Maskani Uliza Salamu Lubu au Michael Pesa Ote wanajua Kama zigzag tunatesa Na tunapatikana Zigzag crew masadari at yahoo.com Kama kawaida
Kama na kitu tunapani Kama we una kitu panga mstari Zigzag crew bado toa kipa kitu Atuto nudi kuma tatatisha wajuku Kama na kitu tunapani Kama we una kitu panga mstari Zigzag crew bado toa kipa kitu Toshika makofoni nyoshe ni mikono tu
Production, Zigzag, 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 Zig
African Music Mix.
Congo Sinja.
Bye.
The African Music Mix, where genius meets rhythm on The Voice of America.
La vie n'a pas été rose pour moi. La vie, c'est un combat. En revenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là. Gilouemba Oya Metiol. Bobo Bazola. Pierrot de Blinko Lama, fiston d'Alabos.
Ngai na bota makali umuya mama singai mokote. Zambi yo pesanga nguya na sala na bokolo mama. Papa boti ngai uvepere atika ngai vo mwana. Ngai male chance na sala lili mpote gai nama.
Gabi sanafu jambi kinanga safi mbongo.
Bawoyo bawila kati ya presi, talaba suka kasi nanzila, mama leme maleme diye, na koko mae. Bia mwana mwale sala kanangosi bongo e, ebana kanampasi ye suka kangona bitse moko.
Denis Gola, Gigola, Orli Gola, bafami nangayi, Changi Koluamba, Fula Benko. Juju Mwanga, Landry Bilumbi, Shedo Katanga, FBI Luangomba.
Soki na kosi botu na yanyama, kia ye binde na bandaki, elonza mea pambola ye. Kubanga ferete soki na kosi botu na mopao papa na didi na delfino lelonza mea pambola ye. Kubanga ferete soki pasi botu na suvera ye ya ye binde na bandaki lelonza mea pambola ye. Mama lo sambo anyese
Ardroise nya wanzambe Gouverneur Tamba Odrino Musombo.
Balekana ba TV, balobana ba radio, basala ba kampana mabe, nyoso ba bebi savi nangai, kasi nazalimpe yu mate.
Marie-Claire Kande, Nana Duga, Natacha, Anelia, Pacho Moluba Silence Dor.
Makamata yu kina na ya dragon, popa kimi sa mama na caprice, kasi nzambe ya konfonda, je suis toujours en vie. Kimia nangai, kimia ya fami, mama Maria Bota.
Kasiyo yebaka, ibaliza lakana sipore te. Richard Motuli, Jojo Muya, Olivier Chimanga. Oyebiti nantamboe, atika lana suki ebele. Ezate pona makaku, akimaka na kisanula. Nanzala na yende aliaka kwa fer na yemboloko. Kolivila na Luanda, Vita di Kando, Michel Panzo. Jenny Maika Manayal, Bébé Aziza, Mirène Bataille, Anita Pessa, Colette Nzinga, Carlette et Sandrine Gengue, Gelor VIP, Oyokate, Ser Nangai Guanina London, Audrey Nomuzombo, David Mosso, le producteur le plus fashion, Mao Pecho, Guillaume Bougie, Nadege Tomba, Jennifer.
Travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
Naraga moro akelo msiki chodore inam omiyo paro dala
maemi kikibe
naraga moro akelo msiki chodore inam omiyo paro dala
maemi kikibe maemi kikibe
naraga moro akelo msiki chodore inam omiyo paro dala
maemi kikibe.
Chodore inam omiyo paro dala
maemi kikiben maemi kikiben.
Joko gelo e joko gelo joko gelo e joko gelo aido gare achopo kisu pacho adonjo dunga kanyo achamo samaki dano bea hinya paronge dano bea hinya paronge adundo bedo butangi agiera adundo bedo butangi agiera nyaraga moro wakelo msiki chodore inam omiyo paro chodore inam omiyo paro dala
maemi kikiben maemi kikiben
nyaraga moro akelo msiki chodore inam omiyo paro dala
maemi kikiben
nyaraga moro akelo msiki chodore inam omiyo paro dala
maemi kikiben. Yeah.
Katrika kimielo mabwana Aneno kate dranga kata Mata onjo dodo nya kiremo Ah, dara mielurua, mieluru Hey, tomani mielo nango ya wa Mielo nyaluni kali Nyaluni kali
To the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
the best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Salam we win a malafing, wapo samo taulo wangalafing, angando kofifa wushiko desi, na ukolo walwa mavila pesi, yaku penja penja ilongo, akusakola meno pamu lomo, seko lino zaleta mangoza, baba kumoti matache na
uka.
Coming to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
Mbame say, ah, eh.
VOA News, I'm Tommy McNeil.